Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni yedirwe mu basuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu kwezi gushize kwa 11, televiziyo mpuzamahanga y'Abanyamerika CNN yashize ahagaragara video yerekana Abanyafurika barimo bagurishwa mu cyamunara nk'abacakara mu gihugu cya Libya. Iyo video yagaragayemo abasore bava mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bagurishwa amadolari 400. Ibyamunara nk'ibyo byari bisanzwe biba nibura rimwe mu kwezi mu duce dutandukanye twa Libya. Abantu benshi, ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakomeje kwamagana icuruzwa ry'abantu mu gihugu cya Libya. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harategurwa imyigaragambyo yo kwamagana icyo gikorwa mu mijyi itandukanye y'igihugu. Umwe muri iyo mijyi iyo myigaragambyo izaberamo ni umujyi wa Chicago muri Leta ya Illinois. Mu bari kwisonga mu gutegura urwo rugendo rwo kugaragaza ubukana buri mu icuruzwa ry'abantu no gusaba amahanga kugira icyo akora, harimo umunyarwanda Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce. Icyo gikorwa gishyigikiwe kandi na bamwe mu Banyamerika bagize uruhare rukomeye mu guharanira uburenganzira bw'abirabura n'abandi baturage batari abazungu. Muri abo harimo Reverend Jesse Jackson na Al Sharpton. Uyu Al Sharpton akaba yaranabaye umujyanama wa Perezida Barack Obama. Urwo rugendo ruteganyijwe tariki ya 20 z'uko kwezi kwa 12. Mu kiganiro cya none turagaruka kuri icyo kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ndetse n'ibibazo muri rusange by'abimukira. Umutumirwa wacu ni Bwana Olivier Kamanzi. Bwana Kamanzi, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Muraho neza cyane Rwema. Yagira ngo mbashimire kandi nshimire na baduteze amatwi n'ubutumire mwangiriye, murakoze.
Urakoze cyane. Uri mu bantu bari kwisonga mu kugerageza kugaragaza ubukana bw'iki kibazo cy'abantu bagurishwa mu gihugu cya Libya. Ibyo murabikora mubinyujije hanini no mu muryango musanzwe muyobora uru rugaga rw'abacuruzi hano muri Amerika. Mbere na mbere banza utubwire isano ry'uru rugaga rwanyu n'ibi bikorwa murimo gukora ahanini bigamije kugaragaza ububi no gushaka ko amahanga yagira icyo akora kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti. Isano iri hehe?
Nibyo, urakoze cyane. Cyane cyane iki gikorwa ubona cyo gucuruza abacakara niko nabyita, cyangwa se no gucuruza abantu muri rusange, ni igikorwa twamaganira kure, kandi buri muntu wese ufite utekereza ni ikintu yakwamaganira kure. Waba uri umucuruzi cyangwa se waba uri undi muntu usanzwe wese, ni ibintu byo kwamagana. Noneho kumwihariko uri umunyafurika ni ibintu birimo kubera iwacu ntabwo ari muri Libya gusa n'ahandi ni muri ubwo rwego twahagurutse turavuga tutidigiye kwamagana ibi bintu ko ni ibintu byikoza soni nta muntu nyamuntu wakwemera ko ibi bintu bikorwa byabaho ubwo rero ho nabihuza nuko none haje mu bintu by'ubucuruzi ubundi twebwe mu kigo nyine cy'urugaga ruhuza abacuruzi ibyo tushyira imbere ni ubucuruzi guhuza abantu kugira ngo bacuruze ibicuruzwa none urabona rero hajemo ibintu byo gucuruza abantu ibyo rero twebwe mu dushinzwe kwamamaza ibicuruzwa turamagana ko none habanye abantu umuntu nyamuntu yahinduka igicuruzwa ibyo bintu naho ngaho tubihuriza cyane cyane kwamagana ya ukuntu n'umuntu yahinduka igicuruzwa ntabwo twakwemera yuko twakwamamaza ibicuruzwa bikaba birimo abantu icyo ni igikorwa cyo byose twamagana kure
nanone murimo murategura urugendo ruteganijwe tariki ya 20 z'uku kwezi ni mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois ariko nanone murimo murakorana na bamwe mu banyamerika babaye indashyikirwa cyane cyane mu bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'uburenganzira bw'abirabura muri za 60 abo barimo Reverend Jesse Jackson ndetse na Al Sharpton kuba mukorana nabo ese mwatangiye gukorana ryari
nibyo urakoze gukorana nabo tumaze imyaka irenze 4 cyangwa 5 dukorana n'ikigo cyitwa Rainbow Push Coalition iki kigo cyashinzwe mu by'ukuri na Reverend Jesse Jackson uriya mugabo wagendanye n'icyamamare Martin Luther King abantu bose bazi ku isi ni umuntu bagendanye cyane ariko kumwihariko ku bintu by'umwihariko wenda abantu wenda batari bazi uriya Martin Luther King ahamagarira Jesse Jackson ngo bagendane yari yaramushinze ibintu bijyanye n'ubucuruzi muri ya rugendo bagendagamo bamagana ubucakara tuvuga nyine turimo kuvuga ubu ngubu bwari bwarasakaye muri Amerika no gusubiza inyuma abirabura b'abanyamerika baturutse muri Afurika barasubijwe inyuma n'amateka niko navuga kandi n'uburyo bucakara we muri igikorwa yarashinzwe ibintu bijyanye n'ubucuruzi muri biriya bintu bakoraga icyo gihe yari umunyeshuri yiga muri leta ya North Carolina cyangwa muri Carolina y'Amajyaruguru icyo nicyo gikorwa yarashinzwe ubu rero hari ibikorwa byinshi akora hirya no hino haba no Chicago no mu yindi mijyi itandukanye yo muri Amerika nk'urugaga rw'abacuruzi dukorana ibikorwa byinshi bijyanye no guteza imbere Afurika mu by'ubucuruzi no gushora imari muri Afurika ku buryo buri mwaka tugira ibihuza cyangwa se ibiganiro dutumiramo ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bikaza hano muri Amerika kumenyekanisha ibicuruzwa byo muri Amerika n'iteramari n'ishoramari muri Afurika none ibyo bintu tubikorana hano muri Chicago mu mujyi wa Chicago no mu mujyi wa New York ibyo ni bihoraho Gurun Al Sharpton nawe we mu by'ukuri uyu Reverend Jesse Jackson nka mentor nuko navuga nk'umuntu wa areberaho uribuka ko uyu Jesse Jackson ariwe munyafurika wa mbere wiyamamaje kuba perezida wa Amerika hano muri Amerika nyuma yaho yo kwiyamamaza uriya Al Sharpton nawe agerageza gushaka kuba perezida wa Amerika abo birabura babiri nibo bagerageje gushaka guhangana hano muri Amerika kuba perezida bikaba ari na byarahaye amahirwe cyane akomeye perezida Obama kuba perezida nyina wa Amerika iyo batatinyuka ngo batinyura abirabura tutekereza yuko na perezida Obama atari kuba perezida
ikindi twavuga nanone kuri Al Sharpton akomeje kuza ku isonga muri ya gahunda cyangwa se bise Black Lives Matter aho baharanira uburenganzira bw'abirabura
yego nibyo wenda reka dusubire inyuma gato wenda tubwire abaduteze amatwi impamvu dukora imyigaragambyo hano muri Amerika ngira ngo hashize igihe kinini nta ibyo bintu bibiro kubera muri Libya byo gucuruza abacakara no kugurisha abantu muri rusange hirya no hino mu gihugu hano muri Amerika nta muntu ubizi mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari uzi ibyo bintu ko birimo bakugeza igihe iriya televiziyo nyine ya CNN yerekanye ari amashusho anayerekanye amashusho ntabwo yigize agaragara hano muri Amerika cyane ngo abantu babimenye kereka abantu bari basanzwe bazi icyo kibazo hano ntabwo cyari kizwi icyo gihe rero tumaze kuyibona nk'urugaga ubwo twahise dukora inyandiko inyandiko yamagana ibyo bintu cyoherereza ibyo bigo byose bitandukanye birimo Reverend Jesse Jackson na Uriah Ari Chapton tunanabahamagarira yuko baza tukashyamwe abirabura hano muri mu mujyi wa Chicago tukagirana ibiganiro kuri ibyo bibazo bihari mu by'ukuri twarabakanguriye yuko baza tukafatanya kubera ko n'abantu bazwi muri iki gihugu ku buryo twibazaga yuko nibaza bakagira icyo babivugaho icyo kibazo kimenyekana mu rugo rwego mu by'ukuri twabahamagaye ku itariki ya kabiri z'ukwa 12 baraza dukorana ikiganiro n'abanyamakuru n'ibinyamakuru byose byo ku isi n'ibindi binyamakuru byinshi hano muri Amerika kuhereye uwo munsi ku itariki ya kabiri z'ukwa 12 nibwo icyo byahise bitangira kumenyekana hano muri Amerika ku buryo ahantuza nk'urwego rwa Congress y'Abanyamerika cyangwa urwego rw'abadepite rwahise rutumira ambasaderi wa Libya muri Amerika kumaze ibyo bintu birimo kuvugwa byaturutse murumva rero ko ari icyo gikorwa twatangije cyatumye hano muri Amerika bitangira kumenyekana ubwo rero Ari Chapton nawe kubera ko ari korana n'abirabura n'urwo rwego twamutumiye nawe
Bwana Kamanzi umuntu wenda agerageje gutanga ibisobanuro abanyafurika kugeraho bajya gucuruzwa muri Libya inkomoko yabyo ni iyihe
urakoze cyane nkuko nabivuze nkitangira iki kibazo ntabwo ari kibazo gishyashya kubera yuko n'igihe Kadafi akiriho atarapfa ibyo bikorwa byarakorwaga kandi kuva na n'ikiragiye guhera mu kinyejana cya 17 abirabura bagurishwa bakaguzanwa hano muri za Amerika no mu bindi bihugu kugeza uyu munsi icyo kintu kigize gihagarara uretse uko abantu batabivuga ariko noneho by'umwihariko muri Afurika icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane mu bitera cya mbere wenda na cyabereye muri Libya cyo cyakomejwe cyane n'iriya ntambara yabereye muri Libya ibihugu bikomeye byo ku isi byaje bigatera Libya bigateza intambara noneho Kadafi bakamukura ku butegetsi igihugu kigasigara cyambaye ubusa mu by'ukuri nta muntu uyobora Libya mu by'ukuri n'uyu munsi hari abarwanyi bari hirya no hino barwanira ubutegetsi ku buryo bikomeye cyane kuyobora kira gihugu mu byo muri rusange kubera iyo mpamvu rero hari abarwanyi baje gushyigikira Kadafi muri ya mirwano bari muri Libya benshi cyane hakaba noneho n'abandi banyafurika ubungubu barimo bahunga ibibazo byinshi biri mu bihugu aho baturuka byinshi bijyanye n'ubukene no kutagira akazi abura akazi bakavuga bati twigire mu Burayi tujye gushaka amaramuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane ibihugu byinshi byo muri Afurika cyane cyane ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba bahunga noneho bakanyura muri Libya kuri Libya niyo iborohera kugira ngo bambuke bagana mu Burayi icyo ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ubukungu mu bihugu baturukamo hakaba n'ikindi kibazo nanone kijyanye n'imiyoborere mibi y'abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bahunga wenda bahunga ari nk'impunzi zisanzwe nabo bavuga ati tujye kwishakira kwibera mu bindi bihugu ku bihugu byacu biratunaniye mu by'ukuri na impamvu nazishyira mu nzego eshatu urwa mbere ni ibihugu by'abanyamahanga byateye Libya bigahashyira akavuyo none ubu ngubu abantu baharwaniraga Kadafi bakibonayo n'abandi barimo bahunga muri iki gihe bakibonayo urwego rwa kabiri ni urwego rujyanye n'ubukungu abanyafurika cyane cyane bakiri batoya nakwita the young bahunga bashakisha imibereho mu bihugu byo mu Burayi bagera muri Libya bakananirwa kwambuka urwego rwa gatatu n'urwago urwego rujyanye mu byukuri n'imitegekere mibi y'abategetsi b'ubwo byo muri Afrika n'uru rwego n'izo mpamvu mbega urebye na izo mpamvu nizo navuga zango singenzi
urakoze cyane yimwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku kibazo kijyanye n'abirabura bagurishijwe mu icyamunara nk'abacakara mu gihugu cya Libya mu minsi ishize mwari mwadusabye ko kino kibazo twakiganiraho ubu rero niwo mwanya wacyo dufite abantu batandukanye kuri telefoni nabo bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro Charles mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
inga anye bubanza ku mutsenyi
ikibazo cya
kibazo ni nk'utubazo tubiri yavuze yuko ubwo bucakara buguma bwa mbere buva ku ubukene bw'abanyafurika none ubwo bukene bwo ubona yohanura iki abo bantu tugurishwa kubera ubukene n'ikintu yohanura iyo mitegekere mibi kw'abo bantu bavuga abategetsi batuma ubwo bucakara bugwira
icya kabiri
akabaze bo ni inkoso tubaza tubiri murakoze
urakoze cyane reka dufate na Patrice wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni ka Patrice wiriwe nkaba ndahamagaye ndi gusombora
ikibazo cyawe
ndanje kubara mutsa ndamutse n'umutumire hama ikintu nagomba gushikiriza ikijyanye no kuri ibyo bice bitandukanye mutumire yashikiriye kujyanye n'ubukene buri mu bihugu byacu bya Afurika cyenda gihanini haraga nko mu Burundi igihugu cyacu igituma ugwaruka bwinshi bashaka kwiyumvira kujya hanze ni ukubera tubona yuko mu by'ukuri atangamba zihari kugira ngo ugwaruka udashobore kuronka akazi muri leta baba bafashe bashobore kwironkera akazi kugira ngo dukore tureke kwirirwa twiyumvira kujya hanze duteze imbere igihugu cyacu akanona agomba gutanga nka jyewe mu miti yahera ari agasosiyete nashaka se gushingisha mugabo ikintu bitafi umuntu atemo kugira ngo ashingire agasosiyete bakambwira yuko mfite umutaho urenga wa 500 miliyo ariho bompa ama avantage nkamwe nk'ayo gukora ibintu hanze ntabirihishije muri OBR none wumva tugwaruka twese kibazo aya mafaranga tukayakora kugira ngo dushobore kuronka iyo privilege ntubahwe umugambi ku buryo twe ugwaruka dufite imigambi mito mito kokoroherezwa tukaramana kasima n'ibiburiburi dutangiye gukora kugira ngo tujye kuganwa n'abandi mugabo muri izo sima tugatanga amakoro ikindi cya kabiri nashaka kuvuga ni icyo nyine kijyanye n'abategetsi baguma bashaka kuguma ku butegetsi muri Afurika kwa numvise ko ari muri diaspora mbega nagomba kubaza kwa numvise ko bakora ibintu bajya hamwe bagakora bakavugana bagakora ibintu bitandukanye mbega abo bari amadiaspora yo muri Afurika atandukanye babikora bishyika bakajya hamwe kugira ngo bavugane koko ibibazo byo muri Afurika kwa mbona yuko iyo Afurika niyo byarananiye
urakoze cyane Patrice urakoze cyane bwana Olivier Kamanzi nibutse ko uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce ariko usibye ibyo uri n'umuhanga mu bijyanye no gucunga imari na mu bijyanye n'imari mpuzamahanga ndetse n'ibijyanye n'amasoko y'imigabane gerageza usubize ibyo bibazo byawo bakunzi baradijwe rya Amerika
murakoze cyane abatumire bacu babaje ibibazo byiza cyane kandi ni bibazo mu byukuri wenda nabanza kuvuga yuko bikomereye atari Afurika yonyine n'indi migabane yo hirya no hino ku isi ni ibibazo bitoroshye ikibazo cy'ubukene cyane cyane kijyanye na kibasiye abakiri batoya abo bajene urebye nka 65% ku ijana b'abaturage ba Afurika na bakiri bato cyane ugasanga rero ikibazo nk'uyu munsi muri Libya urasanga hari hafi 77,000 by'abantu bakiri batoya bari hariya muri Libya barimo gucuruzwa nyine turumva ni abantu benshi cyane kubona umugabane ubura abantu bageze ku 77,000 bara ahantu barimo bacuruzwa bara ahantu badashoboye kubaho bagahunga ibihugu byabo kubera ubukene. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane gikomereye umugabane wa Afurika by'umwihariko. Ubwo rero watubaje bwa mbere abatubaza ati ese ubukene bwacika gute? Ubukene kugira ngo bucike hagomba kuba impinduka zikomeye cyane mu bihugu byacu byo muri Afurika. Izo mpinduka zikajyana zishyira mu rwego mu nzego ebyiri. Rwa mbere ni ubutegetsi bugomba kubaho bukorera banyirigihugu bene igihugu. Icya kabiri ni twebwe abayoborwa tugomba guhindura mikorere ko dukora noneho tugakora nk'abikorera. Ntidutegereze ko ari undi muntu uza kuduhindurira ubuzima, natwe tugomba kwihindura ubuzima bwacu tukagiramo uruhare rukomeye. Ubwo byagenda bite? Byakorwa n'ibiki kugira ngo ubwo bukene bubeho? Cyane cyane kuba bakiri batoya niho nakwibanda ku kibazo cya mbere n'icya kabiri. Ndagerageza mbihuze icyo kibazo cya kabiri Patrice abajije kijyanye mu by'ukuri n'icya mbere, ndagira ngo mbihuze byombi.
Mu magambo make cyane
ni za politiki zitandukanye zigomba gushyirwaho, cyane cyane nazishyira mu rwego rw'uburezi, kuko ubona abana benshi utarize birakomeye cyane kugira ngo ubone umurimo. Hakabaho n'ibiriya byo kwishyiraho umurimo. Noneho ariko uribaka Patricia tubajije ati se ku kibazo ko nawe niyo utigiye kwishyiraho umurimo ubura igishoro muri uwo murimo utangiye. Izo gahunda rero zigomba gushyiraho nano hakajyaho nk'ibi navuga nk'iki nka leta igomba gushyiraho uburyo umuntu ugiye gushinga umurimo ashobora kubona inguzanyo ku buryo buciriritse nk'umuntu ukiri mutoya, kandi ntashyirweho amananiza ko umuntu ukiri mutoya urangije amashuri ananirwa kubona igishoro. Icyo gihe na mu bihugu byateye imbere hari za porogaramu ziriho zijyanye n'abantu bakiri batoye. Hakabaho nk'ibigo by'abantu bakiri bato, ibigo byigisha imirimo y'abantu bakiri batoya, hakabaho n'ibigo binaguriza abo bantu bakiri batoya, hatitabweho ko umuntu adafite icyo nakwita ubumenyi buhambaye. Niba bugitangira ntibarebe ngo nta experience ufite, ariko bakiyarebera ko wowe ufite ubushake ukomeye. Ibyo byo kwihangira imirimo no gukora icyo bita innovation. Innovation ni ngombwa cyane, gutekereza ibintu ku buryo budasanzwe,
guhanga
hakaba no guhanga bidasanzwe. Icyo byo byose rero ntabwo byashoboka mu by'ukuri ubutegetsi bwiza butariho, ubutegetsi buha ubwisanzure abaturage kugira ngo bashobore gutekereza, kugira ngo bashobore kwihangira, kugira ngo bumve ko bafite ubwisanzure mu guhanga no mu gukora. Hari ingamba twenda muri uru rugaga rw'abacuruzi twashyizeho bijyanye n'abantu bakiri bato cyane mu kwihangira imirimo, ku buryo dukorana n'ibigo bitandukanye hano muri Amerika, duhamagarira abantu bakiri bato muri Afurika bakaza bagahura n'abakiri bato hano muri Amerika. Dufite nko mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha tuzahamagara abantu baturutse mu bihugu byose byo muri Afurika bakaza hano Chicago bagahura n'Abanyamerika, noneho bakareba ukuntu abantu bakiri bato muri Amerika bihangira imirimo mu rwego rwo kwiga ukuntu iyo mirimo kwinoza, n'urwego rwo kubona ishoramari. Mu by'ukuri hari izo ngamba twafashe tukaba twifuza gukorana n'abantu n'izindi nzego zikorera sinzi uko abantu bikorera ku giti cyabo, noneho tugakorana nabo kugira ngo duteze imbere inzego zikorera ku giti cyabo. Kuko usanga ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga za leta zo zifite ingufu mu bucuruzi, ugasanga bikorera ku giti cyabo nta ngufu bafite. Aho ngaho naho n'ahantu hagomba gushyirwamo ingufu zikomeye cyane kugira ngo barwiyemezamirimo bagire ingufu mu gihugu cyabo, aho kugira ngo leta ibe igire ingufu zikomeye. Hano muri Amerika usanga abantu bikorera ku giti cyabo ari bafite ingufu kurusha na leta, ahubwo bifite abikorera ku giti cyabo nibo banaguriza leta, n'ubu usanga bafite ubukungu bukomeye kurusha leta.
Kuko icyo gihe iyo baguhaye amafaranga nawe ukajya ku butegetsi uborohereza ugashyiraho amategeko abarengera.
nibyo rwose
urakoze cyane
ukorera abaturage ntabwo ari wikorera ku giti cyangwa uhingufa ahubwo abaturage bo bagira ingufu
urakoze
ubutegetsi
urakoze cyane bwana Kamanzi reka dufate na Eric mwiriwe neza uri he
Bujumbura mu Burundi
ikibazo cya
ikibazo cyanjye nibyo ibyo umutumire ahishakiriza je niwe ndabitahura ariko ngaje nagomba kubivuga muri rusange yewe uko ndabibona nuko ingorane iri muri bitatumye habaho ibijyagurishwa by'abacakara muri Libya ye mbona uko byahanutse kuri ya bihugu rutura byo mu Burayi ibyo bihugu rutura byo mu Burayi bise politike yabyo bikoresha muri Afurika aho bishaka ko mu bihugu byinshi haba abaperezida bishyiriko abaperezida rero bishyiriko bo bategetswa gukora muri
abaperezida bameze gute
abaperezida baba bashyizeho dufate nk'abajya bo muri za Senegal abaperezida bajyaho kubera amakude bajyaho kubera amakude cyangwa hakabaho amatora mu bw'amatora usanga ntegezwa mu ibanga ryabo yatugutse n'abanyaburayi ariko ugasanga umusekano mudakora byose abikora nka collaboration avec les hop
ni ukuvuga ko abo baperezida baba ibikoresho by'abanyaburayi
bari ibikoresho by'abari abaperezida b'abanyaburayi ni ukuvuga bavuga ati aha nubwo ndi perezida muri cyari gutera cyari gutera unaka ndari gutera umusekano cyari yakiburayi muri cyo gihe yashaka gukora akoranye adon nta kintu agenda koza atari gukora cyavuye hariya cyangwa niyo cyangwa amategeko akarinda kujya guhatsa hariya rero bica bituma agiye guhanuza iburayi bo baca bashyiraho politiki bashaka kuko ntabwo bari bashaka ko batuka kuko dufite nabo ndi bose bagusoma na nyabujya batunzwe ni Afurika muri izo ntumbero rero ni muri abo mapolitiki bagenda bakura murabona ko bakuye Kadafi hama mu nyuma uburayi buza kwisanga abambukira bose buza kwisanga abantu baguma bagira emigrasi bagenda hari iburayi rero genda abona icyatumye rero muri Bibiliya habaho bijyagurishwa ry'abacakara byahanutse ko iburayi babonye yuko bababanye benshi niwe ku bwanjye mbona yuko kugira ngo babagurishize muri Bibiliya bijya bintu biba biri kubera bariyo bari ko barafatwa nabi ari abanyaburayi barondeye uburyo bwo gusopfa guhagarika abo bantu baguma bajya kurondera ubuzima hari iburayi rero ndasubira nkagaruka nti ubwo bagendayo kubera baba bananiwe no kuba muri ibi bihugu bya Afurika kandi bakananirwa bananirwa na b'abanyaburayi bikiye kuri baba perezida bishyuye ngaho iburayi kuko basigaye bakora amapolitiki aza yorohereza umunyafurika na cyane cyane kubera yuko baba basanzwe bakorera udakeneye yuko habaho politiki zo mu Afurika kuko baba narangije
urakoze cyane Eric reka dufate na Donatie wiriwe neza Donatie uranyuba yego uri hehe
yego bimisonga cy'ubutana
ikibazo cyawe
nta kwaza umutumire ntangiye kukurikirana icyo kiganiro mvise ko hari abantu bikorera utwabo ngo bakeneye kuzobonana none muri icyo gihe bazobonana bazovugana iki
urakoze ubwo aragerageza agusubize icyo kibazo bwana Kamanzi iki kibazo cya Eric agira ati harimo ubufatanyacyaha bw'ibihugu by'Uburayi aho usanga bugira uruhare mu gushyiraho abategetsi ku mugabane wa Afurika abategetsi umuntu yakwita ko ngo bakorera cyangwa se bakorera inyungu zabo banyaburayi ariko nanone hari n'ikindi kibazo kimaze iminsi cyane cyane muri iyi minsi yavuba gukaza amategeko ajyanye nabimukira haba ku mugabane w'Uburayi ndetse na hano muri Amerika ubutegetsi buriho ubu ngubu burimo buragerageza gukaza cyane ibijyanye nabimukira ibyo byo byabigira uruhare cyane cyane iyo hari ikibazo nka kiriya muri Libya ayo mahanga agasa nkaho abyirengagije
murakoze cyane yabaje ikibazo gikomere naho hari ipfundo cyangwa ipfundo ry'ikibazo cy'abariya bacakara barimo kugurishwa muri Libya ngira ngo muribuka mbere y'uko Kadafi bamukuraho byagiye muri iki kibazo cyagiye mu rwego rwa bumwe bwa bwitamukira United Nations
umuryango w'abibumbye
umuryango w'abibumbye bashaka gukura bafata icyemezo cy'uko bakuraho Kadafi ibihugu byose ubumwe bwa Afurika bwaranze bwaravuze bati icyo gukuraho Libya ntabwo tubishaka kandi iki kibazo muragifata mutabanje kutugisha inama ariko mwibuka yuko bihugu bya Afrika nta ngufu zagize kugira ngo bakumire ibyo bitero byibasiye Libya kugira ngo akureho Kadhafi ibyo rero urumva yuko habuze ingufu mu by'ukuri ibihugu byo muri Afrika kugira ngo bakumire uriya rwego nabyo nakwita ibihugu by'ibihangange kuza muri Afrika bakibasira Libya bagakuraho Kadhafi. Icyo gihe rero murabyibuka habayeho ibibazo, haba abaperezida mwe bashyigikiye icyo gitero, habaho muri rusange ibihugu byose byo muri Afrika ntabwo byabishakaga. Ariko babura ingufu kubera iki? Kubera yuko ibihugu byacu byo muri Afrika bihabwa imari, ingengo z'imari z'ibihugu byacu zituruka muri bihugu bikomeye. Ugasanga rero ibihugu byacu bidafite nta ngufu bifite. Hakazaho n'icyo kibazo umugabo yabajije ati abaperezida bacu bakorera ibihugu bikomeye, nibyo ibihugu abanyaperezida bose bajya ku butegetsi bashyizweho n'ibihugu bikomeye. Icyo ni ikibazo cyugarije ibihugu byacu byo muri Afrika bituma tudafata ibyemezo bikomeye bikumira ibirimo kuba bituma tubona abanyafurika bagurishwa nkuru akakageni. Ugasanga kugizana n'ubu ibihugu byo muri Afurika bitaranashobora no kubakurayo ngo bagaruke iwabo. Ibyo rero ni ibintu bidukomereye cyane, ubutegetsi bwa tugombye gushaka ukuntu ubwo butegetsi budakorera abaturage bwagombye guhinduka hakajya ubutegetsi burebera abaturage bubakorera mu nyungu zabo. Ikindi avuga ati nemeranya nawe, yavuze ati ibihugu byo muri Europe byo mu Burayi birakumira bikabasubiza muri Afurika, nibyo kubera abashyiraho hari amasezerano yakoranywe na bihugu byo mu Burayi n'igihugu cya Libya na guverinoma iriho ya Libya n'ibindi bihugu byo muri Afurika, bavuga bato bantu kugira ngo bambuke mubashyire mu bigo by'impunzi. Ku buryo muri Libya hari ibigo bigera ku 20 by'impunzi ziri muri Libya, akaba ariho naho hantu usanga hari ahantu bagenda bagurishiriza abantu kubera gukumira abantu bakabagumisha aho ngaho muri Libya, none bakagurishirizwa aho ngaho. Aho ngaho bitabiteye ni ibihugu byo muri Burayi byemeranyijanye mbabarire n'ibihugu byo muri Afurika cyane cyane leta ya Libya kugira ngo abantu babakumire bagume muri Libya. Ngibaza yuko aho kugira ngo bagire amasezerano baguma aho ngaho, ahubwo bakagomba kugirana amasezerano
n'ibihugu bakomokamo,
bashyira imirimo, bashyira za programu zitanga imirimo abo bantu aho baturuka, noneho abo bantu bagasubira iwabo bihugu baturukamo, noneho bakabona akazi abahunga imibereho mibi bakaguma iwabo bakihangira imirimo cyangwa se bakabona akazi aho kugira ngo babashyire muri ibyo bigo by'impunzi muri Libya. Ikindi gukumira abantu kugira ngo bajye mu Burayi ngo numva atari cyo gisubizo. Ko muribuka ibihugu bikomeye cyane nka Amerika byubatswe n'impunzi. Byubatswe n'impunzi, impunzi z'abantu batukaga muri za leta za Irland, Irish, mu bihugu byo mu Burayi n'abataliyani nibo bantu cyane cyane baje muri bihugu bubaka Amerika. Ntabwo byumvikane yuko uburyo ntabwo ushobora kubuza umuntu kujya ahashaka. Iyo umuntu yavuze ati ndashaka kugenda, kumuhagarika birakomeye. Yafashe icyo cyemezo, ntabwo ntekereza ko icyemezo rero cyafatwa cyo kuvuga ngo abantu babakumire. Ntekereza ko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'Uburayi n'ibihugu bikomeye, ibihugu bya Afurika bigashyiraho imikoranire myiza yo kudakumira umuntu. Njye nibyo nemera ko ntabwo numva kwakumira ko tudakumira se abanyaburayi baje muri Afurika. Ni impamvu ki abanyafurika bashatse kujya mu Burayi bakumirwa? Numva ko icyo kintu atari cyo. Njye numva ko hagombye kubaho ibiganiro. Nibumva byo muri Amerika bakumira abantu kuza muri Amerika, bakumira ibihugu by'abakene, ntabwo bakumira ibihugu bikize. Ibihugu bikize bahora bazi umunsi ku wundi, ntabwo bakumira. Nibyo rero twebwe tugomba gushyiraho ubukungu mu bihugu byacu, hagashyirwaho ubutegetsi bukomeye, hagatangirwa n'ibiganiro bikomeye cyane by'imibanire myiza hagati y'ibihugu kugira ngo umunyafurika aho ashaka kujya hose ashobore nyagambura ashobora kugenda ajya washaka yirumva ko icyo gikukumira atariyo atari cyo gisubizo ku bibazo bitukugarije.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira ku kibazo kijyanye n'abanyafurika bagurishwa mu gihugu cya Libya. Muri studio twatumiye umunyarwanda Olivier Kamanzi, akaba ayobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri Amerika ruzwi nka African Global Chamber of Commerce, akaba n'umuhanga mu bijyanye n'imari mpuzamahanga. Kuri telefone dufite Audace mwiriwe neza. Uri he?
Anza mu Burundi muri komine Rugazi.
Ikibazo cyawe?
Bato kimenerera no n'ishingira gato cyitwa.
Mu magambo make cyane.
Nani kugira gusangura mu cyambu cyafuze numva mu Burundi yadukoze ko natwe cyane go. Natwe mu Burundi kirasigaye na kanaka no gwaruka. Ikere tatsi y'abantu abo abanyafrika na turi muri Afrika no kuri natwe yaho mu Burundi bavuga ko ngira ngo harafi neza babashaka bapa mu Burundi kenshi abantu bari mu Burundi. Bose kimwe cyane cyane ni bukene do kiki kandi se ngira ngo leta nagomba gusaba gushyira kamure leta na cyane cyane kuje abajene abaheze amashuri abaje leta basitse gukora.
Audace, utubabarire, ntago telefoni yawe irimo kumvikana neza, ariko icyo gitekerezo cyawe kijyanye n'uko ubukene bushobora kuba ariyo mpamvu nyamukuru ituma abaturage bava mu bihugu byabo bakajya gushakira amaronko ahandi, aricyo kimwe mu biteza ibibazo nk'ibiri muri Libya. Reka dufate na Niyonzima wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda i Kirehe.
Ikibazo cyawe?
Vuba murakoze. Ndagaruka kugituma abo baturage bava mu bihugu byabo bashaka kujya i Burayi, rimwe na rimwe bagahinduka abacakara. Ntekereza ko habaho uburangare bw'abaperezida bo mu bihugu byabo. Navuga ko uko biri kose abaperezida bo mu bihugu byacu ntago bagerewe buriya bucakara bw'abanyafurika bajyanwaga muri Amerika, nta nubwo bayobewe ubucakara bwakozwe n'abarabu. Bazi neza ko itari ibintu byiza. Ibyo ari byo byose buri gihugu ntabwo cyakwifuza kugira abacakara. Kandi bari abantu gituma bagenda bari abantu bashobora kuba bashonje, kuko ikibajyana ibyo byose ni ugushaka ubuzima bwiza mu bihugu by'i Burayi, bakaba ngombwa ko bahitamo no kuba bacuruzwa. Iyo rero nkavuga nti ibyo bihugu bakomokamo byakagombye gushyiramo imbaraga noneho bikita ku baturage babyo bikabashakira imirimo bakora, aho kugira ngo bajye kuba ibicuruzwa kandi bazi neza ko atari ikintu cyiza. Ikindi hari icyo umutumire bavuze ngo ibihugu by'i Burayi ngo byareka ngo abantu bakajyayo. Agomba kumenya ko niba ari globalization ibaho kubera inyungu buri gihugu kiba gifite, bari abacakara ntabwo bababonamo nk'inyungu kuko Burayi bwamaze gutera imbere, ahubwo bababona nk'umutwaro kuko abenshi bajyaho batarize ndetse nta n'ikintu babafasha. Kandi bo baba bakeneye abantu bize kuruta abantu bakize, kuko nibo bantu bazakora mu nganda zabo, bazakora mu mashuri yabo. Ubwo rero urumva kubemera ni ibintu bigoye. Ahubwo Abanyafurika bo ubwabo bagombye gufata ingamba zatuma abaturage babo batera imbere, ndetse bagafata ingamba zatuma ubwo bucuruzi buhagara, kuko nibo babigiramo uruhare. Kuko umuntu abayeho neza ntabwo yakwifuza kujya kuba umucakara. Akabariye numva navuga murakoze.
Urakoze cyane. Niyo nzima. Reka dufate na Phineas wiriwe neza.
Mwiriwe.
We uri hehe?
Zirusize.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ngewe. Ikibazo mfite ngomba ariko ngitekereza ahanini icyambere. Ndashaka kubwira abantu bose ko tugomba kubanza gukunda aho twavuye. Afurika yacu tugomba kubanza kuyikunda. Icyo ni cyo nyamuko. Naho kujya gushakisha amahaho ni byiza pe. Icyo ni cyo gitekerezo nyamukuru. Ariko se jurnalist. Ari ikintu ushaka kubwira.
urakoze cyane reka twumve umutumirwa wacu niba icyo kibazo cyawe yakibonera igisubizo bwana Kamaza
yego murakoze cyane ababashije ibibazo Odase ati ubukene yarasanga aricyo gitera impamvu abantu bahungana icyo koko ni zimwe mu mpamvu ubukene rero baguturutse nanone ku zindi mpamvu ziri hejuru z'imikorere y'ibihugu byo muri Afurika za politiki ingamba bashyiraho zijyanye n'imibereho y'abaturage n'imbizo ngamba zitahamye icyo gihe cyane cyane nk'ibijyanye nk'uburezi ibijyanye n'imirimo ibijyanye n'imibereho y'ubuzima isanzwe mu by'ukuri iyo izo ngamba zikomeye zitariho niho usanga icyo kibazo cy'ubukene kikiza aho ngaho rero urumva birajyanye byose politiki nziza zijyanye n'ubuyobozi na politiki z'ubukungu zigomba gusubirwamo zikaba zikomeye cyane kugira ngo abaturage nyine baticwa n'ubukene none batangire guhunga ibihugu byabo bajya gushakisha ubuzima ahandi ndemeranya n'uyu niyo nzima turemeranya rwose nta gihugu na kimwe cyemera gufungura imipaka ngo abantu birohe gutya icyo ntago ari cyo nashaka kuvuga yuko imibanire hagati y'ibihugu igomba kuba myiza kugira ngo abantu badatangira gukumirwa ibyo rero bigomba ni ngombwa yuko ari ibihugu byo muri Afurika bagomba gukorera abaturage babo bagashyiraho ingamba zikomeye cyane zituma abaturage nabo bazamuka mu mibereho noneho bashaka kugenda bakagenda hari ikintu bajyanye kungura ibindi bihugu nibyo kuko nimba abyavuze ati aba bantu baba batarize abanyaburayi ntabwo bashaka
abanyaburayi bababona nk'umutwaro
ibanda nk'umutwaro nibyo rwose ndabyemera yo nawe abo ni abantu bajyanye umutwaro ntacyo baba bazaniye ni nayo mpamvu bavuga bati ntabwo tubashaka bakabasubiza inyuma ibyo rero hagomba gushyirwaho ingamba zikomeye cyane ngewe mbishyira mu rwego cyane cyane umuntu iyo umuhaye uburezi bukomeye ukamushyiraho na za politiki yuko arangiza ishuri akihangira imirimo cyangwa se akabona akazi mu buryo bworoshye kandi akoroherezwa kugira ngo ibyo bintu bishoboke muri bihugu byashobotse birakorwa ufashe tubwire nk'ibihugu byatembereye Amerika usanga nk'ubushomeri bigeze nko kuri 4.5% ariko wagenda wagera nko muri Afurika ugasanga bigeze nko 65% abantu bakiri batoya bigeze 65% batabona ishobora kubona akazi bakaba bafite n'ikibazo kwihangira imirimo ubigereranyije urumva 4.5% by'abashomeri wabigereranya 65% by'ihugu byo muri Afurika byinshi cyane ntabwo ni igihugu kimwe ntabwo ngo ni kimwe iki n'ubwo byinshi muri Afurika abatoya barangiza amashuri usanga barenga ibya 40-60% barangije amashuri ukabona abarangije amashuri n'abatarashoboye no kujya mu ishuri ugasanga bafite icyo kibazo kirabugarije ku buryo ku giti cyanjye mpamagarira ibihugu byo muri Afurika ibihugu byo muri Afurika turakize n'ibihugu byo muri Europe ntabwo baturusha ubukire ahubwo ikidutera impamvu ubukene tubugumamo ni ubutegetsi bubi ugasanga na politiki bashyiraho zirebera abantu bamwe aho kurebera abaturage bose niyo mpamvu rero aho ubutegetsi bwacu bwagombye kurebera abaturage bose bagashyiraho ingamba zikomeye zirebera abaturage mu rwego rw'uburezi mu rwego rwo guhanga imirimo mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego zose zitandukanye ugasanga ahashyizwe ingamba zikomeye biteza imbere igihugu usanga ibihugu byinshi bifite nk'amabuye y'agaciro bifite icyo nakwita ubukungu mu bihugu bukomeye cyane ndumva ari ubwo bukungu dufite mu bihugu byacu bitandukanye twagombye kubukoresha tukababyaza umusaruro uhagije ku buryo abaturage b'ibyo bihugu bashobora kwibonamo bashobora no kwiteza imbere noneho ntitume abaturage ntibahunge abajene ntibahunge cyane cyane agashyirwaho ingamba zikomeye cyane zireberera abakiri batoya
urakoze cyane bwana Kamanzi. Reka dufate na Terence wiriwe neza. Uri he?
Ndi mu Burundi mu giteranye.
Ikibazo cyawe?
Je ikintu nashaka kubaza uko kuntu bavuga yuko abantu twiga ino tukamara tukabura ubuzi, ni ukuvuga politike yo kwigisha ino nibifonde neza. Umuntu amenya ati aba bantu ko ndabashize muri ibi bisata bazovaho bakora ibi n'ibi, cyangwa ko bari muri aha bazovaho bakora ibi n'ibi. Umuntu iyo ariko arigaragira igihe ajyamo guhitamo igisata akagihitamo avuga jereka mitemiki kuko kise abanaba nzomara hanyuma mbona ukuntu kwihangira umurimo muri ibi n'ibi, ariko usanga leta nayo nyine yaciye idevya ikaguha ibindi bintu, ugasanga no guhindura ntibigikunze. Kandi wowe kuba wari wahisemo ibyo ngibyo, wari wabonye yuko niyo wumara leta itarose uburyo bwo kuguha akazi ushobora kubona iyo uzoca werekeza kugira ubwawe wihangira imirimo. Bityo rero leta nayo nyine iradufatiranya ikaduha uburere ariko ataho yerekeza izovuga ati aba bantu ko bari muri ibi kugira ubushomeri buzogabanuke nzoca nkereya ibi n'ibi. Ikindi nacyo cyerekeza ibyo bintu byo kwihangira imirimo, birumvikana umwana yavuye muhira akajya ku ishuri gutyo muri Afurika turakenye tubatuma mu miryango ikenye, ariko kugira wihangire umurimo ni uko haboneka sutye, ni ukuvuga haboneka ugufata mu mugongo. Ibyumviro birahari, ariko leta uburyo bwo kugira idufashe mu byumviro byacu tugira icyo twokora itworohereze usanga muri Afurika bidakunda, ahubwo yoyo leta ugasanga niyo iri kirakurondera ko ikintu atani cyo yigeze iguha.
Urakoze
none nashaka mbere ubutumire ngaho kuri ibyo byogenda gute kuri leta kubamara kubashomeri kuko kugira abagiye hanze bafatwa nabi no habaye ubukene, naho ubundi nta kindi n'ibyumviro birahari ariko bibura ubufasha uburyo.
Urakoze cyane bwana Kamanzi. Uyu mukunzi wacu azanyemo ikintu kijyanye n'imyigire, abantu biga bakarangiza kwiga ariko ibyo bize ntitume bagira kucyo bifuza kugeraho.
Nibyo rwose, arakoze cyane. Ikintu kijyanye n'imyigire burya niho hari urufunguzo rw'ubuzima, nta kintu na kimwe ku isi wageraho utaragize uburere bwiza. Ukura mu ishuri bituma niyo urangije iryo shuri wagera ku isoko ry'umurimo, none ukaba ubihugukiye ku buryo ushobora guhanga ugashobora gukora neza kubera yuko ibyo ukora ubikunze. Numvise ari washyize ipfundo ry'uko uri umwana ujya mu ishuri hari ikintu wikundiye kwiga, ariko leta ikagushyira mu bindi wowe wumva udakunze. Icyo ni kuko n'ikibazo twebwe twakuriyemo, usanga ugiye kwiga ukavuga uti njye wenda ngiye kwiga ibintu bijyanye n'ubuhanzi ibyo ufitemo impano, noneho ukaba akakubwira ngo wowe ngo ugende ube umuganga. Wajya kuba umuganga ugasanga nabyo urabikora nabi kuko agiye gukora ibintu wowe wari usanzwe utikundira udakunda. Ibyo rero koko nibyo nagiye mvuga ibintu bijyanye na innovation cyangwa guhanga, ku buryo umuntu wese impano yahawe ayikoresha akayishyira aho ikwiye kujya, yarangiza ayo mashuri noneho akumva afite icyo kintu, afite umwete wo gukora akazi kubera ko yize ibintu yikundira. Ntekereza ko mu rwego rw'uburezi hagomba kubaho impinduka ikomeye cyane, mu bihugu byose akaba impinduka ikomeye ihamagarira abantu bose, buri muturage wese akiga, hakabaho gahunda ihamagarira abantu bose wese akiga kandi akiga ikintu yikundiye. Apana umuntu ko bamuhatira icyo kwiga kinda byemenyaho nawe rwose. Nibyo icyo kintu ni ikintu kigomba gushyirwamo ingufu cyane. Akavuga ati rero ubwo leta ko leta ariyo iza ikadushyiriraho ibyemezo, ndagira ngo rwose nka abatwumva bumve neza burya leta zishyirwaho natwe abaturage tugomba kwishyura leta twishaka dushaka ntabwo ari leta ize kutitegeka ibyo tudashaka abagize leta tuvuga ni abavandimwe bacu ni abantu twakuranye umunsi ku wundi ni abantu twashyizeho na rubanda dushobora gushyiraho cyangwa tukabakuraho ni ukuvuga ko hagomba kuba imyumvire y'abaturage bacu muri Afurika igomba guhinduka twashyiraho leta tugomba kwitwa twashyizeho ari natwe tugomba kwikuraho igihe cyose tutayishaka ibyo ni byo bishobora guhindura kuko kugira ngo leta ishyire ibyemezo ingufu zikura mu baturage mu buhe buryo mu rwego rw'ubukungu n'abariya amataxi cyane babyita mu kirimi cya mu kinyarwanda imisoro iriya misoro dutanga niho inguha ingufu leta iyo misoro rero ikura mu baturage ni ukuvuga ko hari abaturage baha ingufu leta iyo misoro itayibonye nayo mashuri meza ntiyabaho nta n'ikintu na kimwe cyakorwa ni ngombwa rero abaturage bagiye gutanga imisoro batanga imisoro bakavuga bati imisoro dutanze reka tuyashyire mu burezi dushyiremo ingufu zikomeye cyane noneho abagiye kwiga biga ibintu bikundiye kandi basohoka mu ishuri bagiye gukora imirimo izabagirira akamaro kuko muri bihugu byateye imbere niyo mpamvu bateye imbere kubera ko bashyize uburezi n'ingufu zikomeye cyane noneho abantu batangira gutekereza neza bavuga bati tugiye gutora umututo iyo dushaka batamushatse bakamukuraho noneho bagashyiraho n'ingamba z'ingamba zigaturuka mu baturage ariko ntizituruke muri leta ariko ibibera muri Afurika usanga ko leta ishyiraho ibintu abaturage batanishimiye ariko ugasanga babishyize ku baturage niyo mpamvu abaturage rero njye nibo mvugira ndavuga abaturage tugomba gukanguka tugakora ariko twikorera ibyo dushyizeho byose kubera ko tubyishyiriyeho noneho ariko ntidutegereze ko ari umuntu uzatuzanira ibintu ariko bigomba guturuka muri twebwe bidaturutse mu wundi muntu
urakoze cyane ariko nabisubiza urakoze cyane bwana Kamanzi reka dufate na Jules wiriwe neza
merewe cyane
uri hehe
ikigali
ikibazo cyawe
njyewe ikibazo ndi gushyikiriza bwa mbere mbanje gusuhuza umutumire
narakumva
ego ikindi nshaka kuvuga ni ibyerekeye aba bantu bari kugenda baba bacakara mu bihugu bya Libiya n'ahandi henshi ku isi ndavuga ko biragirwamo cyane uruhare n'aba bayobozi tuba dufite inaha muri Afurika aha ndavuga ko uko babikora ni uko usanga bo barabashije kuba bafite ubushobozi bw'amafaranga na cyane uva mu mutungo kamere wo muri ibihugu byacu nka zahabu n'ibindi ariko aya mafaranga babona akaba atabasha kuza mu bihugu byacu ngo bakore inganda cyangwa imirimo ifatika yabasha gufasha abaturage bari inaha muri Afurika icyo kikaba ikibazo gikomeye cyane cyo gituma abantu bava mu bihugu byabo nk'inaha muri Afurika bajya mu bindi gushakirayo amaramuko aha rero nasaba ko umutumire nawe yagira icyo akora muri izo nama bajya bakora zo gutumira abantu batandukanye bakajya bashyikiriza ijambo abayobozi b'ibihugu byacu biri muri Afurika kugira ngo imitungo kamere tuba twifitemo ya zahabu n'ibindi bajye babibyaza umusaruro bikabasha kuvamo ibintu bya ayigira bimwe mu gihugu ba Afurika muri ibihugu byacu murakoze
urakoze cyane Jules reka dufate na Noel wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
igitega
ikibazo cyawe
ye ikibazo nagomba kubaza ni ukubera iki hari igihugu iyo cyubutsemo nk'ibintu ibyo bya zahabu uca usanga hama hari imijyano ibintu by'intambara ugasanga abantu bo muri bene icyo gihugu ntibigera bahuza ugasanga n'imijurumbanyo iriko irahaba biva kuki
urakoze cyane Noel bwana Kamanzi ibibazo bya Jules na Noel hanini baribanda ku bijyanye n'umutungo kamere w'igihugu usanga ufite inyungu abategetsi cyangwa se rimwe na rimwe aho uwo mutungo kamere uri ugasanga ahubwo urateza igihugu ibibazo
nibyo koko nkuko nabivuze ngitangira navuze yuko twabishyira mu nzego eshatu urwego rwa mbere ni tuvuze muri bya Libiya n'uruhare rw'ibihugu rwa mpatsi ibihugu bikomeye cyane bifitemo uruhare ari nabyo rwagize mu hari mu kuza gukoloniza ibihugu byo muri Afrika. Ibyo by'ubukoloni bikaba ari cyo bigikomeza kugira n'ubwo ubukore ntiburarangira. Niyo mpamvu iki niho na bwa mbere. Ubwa kabiri, abo bagiye gukoloniza bamwe baracyafite imyumvire abategetsi bo muri Afrika bakiri muri ubwo bukoloni, imyumvire yabo ari ukumva ko bagikorera igihugu badakorera abaturage. Urwego rwa gatatu nashyizemo ni imyumvire y'abaturage ubwacu uruhare tubigiramo. Ni muri urwo rwego nabishyiramo agati gatatu mu nzego eshatu naho nabishyira. Noneho Jules aravuga ati ubukene buterwa n'abantu biharira ubukungu bw'igihugu, ugasanga buri mu maboko y'abantu bakeya aho kuba mu maboko y'abantu benshi. Nibyo koko, aho ngaho usanga ibihugu byinshi byo muri Afurika, ugasanga umuperezida amaze imyaka 40-50, ugasanga abantu bagira inyungu bivuye mu mutungo w'igihugu bigiye muri maboko y'abantu bamwe. Icyo gihe ugasanga abaturage bose bishwe n'inzara kubera ko ibyo bitabageraho nabo, ariko byibumira mu bantu bake cyane. Ibyo nibyo twebwe icyo dukora nk'ubu. Iyi kampanye twashyizeho twayise Global Voices Against Slave. Global Voices ni abantu twishyize hamwe duturuka mu bihugu, navuga mu migabane yose yo ku isi, iwahera mu Burayi, muri Amerika yo hepfo, hirya no hino muri mu migabane yose. Twaraje twihita ngo abantu Global Voices Against Slave kubera ko dutekereza ko ubucakara kuva bwatangira mu kinyejana cya 17 kugira n'ubu ntiburashira, cyane cyane ugasanga bwigamiye bureba abanyafurika twe tubigwamo cyane. Noneho niyo mpamvu ubonana kubwiye nti ubona turimo dukorana n'ibihugu by'abanyafurika babirabura hano muri Amerika, turimo gukorana nabo bamaze imyaka myinshi barwana, ariko kugeza n'ubu nabo byabananiye nta kintu barageraho. Dutekereza ariko nituza tugashyira hamwe tuzabirwanya. Ndumva ari cyo yabazaga ati se nta kuntu ajya mwishyira hamwe mugatumira n'abantu bo muri Afurika bakaza. Nibyo nyine byo byaratangiye, tumaze igihe kinini tubikoramo. Ubungubu nanone ubungubu nka muri mushobora kuza mukareba nko kuri Facebook yo Global Voices Against hari tumaze kugera ku bantu bagize hafi ku 1000. Tumaze kwishyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu icyo kibazo cya mpagihugu cyahagarara, cyane cyane kigihe usanga birabura bitwiga nabyita mu kinyarwanda ari twe usanga ari twe bireba cyane, ari twe bibasiwe ugasanga birabura aho twagwira. Tugashaka ukuntu ibyo bintu byahagarara. Ibyo twishyira hamwe ari mu rwego rw'ubukungu, ari mu rwego rwa politiki cyangwa se mu mibereho isanzwe. Ibyo twarabitangiye kandi biri turimo kubikora kugira ngo turebe icyo twabirangiza icyo kibazo cy'ubucakara kigahagarara burundu ntigikomeze kwibasira abantu. Naho uyu wavuze ku kibazo kijyanye n'ubukungu n'imitungo kamere y'ibihugu, avuga ati se biterwa n'iki uko usanga imitungo kamere nta n'ikitiri tumariye, ugasanga abandi ribo babigiramo inyungu zikomeye. Ibyo byose nyine nibyo bimaze kuvuga, usanga abategetsi bakora badakorera ibihugu byabo, ahubwo usanga bakora ibihugu byo hanze. Kandi rero ibihugu byo bibingi bya mpaci ibihugu bifitemo ingufu cyane, ntabwo bizi yuko Afurika yigenje mu rwego rwa politiki n'urwego rw'ubukungu. Ibihugu byasubira inyuma ntabwo byashobora gutera imbere Afurika iramutse ivuze iti turigenze. Icyo gihugu ni urugendo rurerure tugomba kukomeza kurwana kugira ngo Afurika yigenge mu buryo busesuye cyane. Ibyo rero bigomba kwerekana hamwe.
Bwana Olivier Kamanzi, umuyobozi w'urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce, ukaba unafite uruhare rukomeye cyane mu gutegura cyangwa se muri iyi kampanye yo gusaba ko ubucakara bwahagarika ahariho hose ku isi. Twabibutsa ko mufite n'urugendo ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa 12 mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois yo kwamagana ubwo bucakara. Ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye isi. Murakoze cyane.
Murakoze Rwema nabandi batwumvise murakoze.
Nshimire namwe nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.